Hera Karwala.
Lady Navi na chapa mubansha ndimba kwe chandu ifindi palwansha.
Hera I ejambile conversation. Fimbi na fimbi fimbi I won't mention. Yako kora reply na situation. Kushimika kwe fiyadi situation.
Laka wachita sani mai na malaka. Tangoko sani pray kushimia danka. Nakale mweze sechi kiatzi ntumi na njemele after coca text nde kutumina. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Dimuli conversation message ya tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Dimuli conversation message ya tali mkwa.
Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Dimuli conversation message ya tali mkwa.
Hera Karwala talk to me. Pick up what she story chiri shandazi.
Tifia muku munembe nembe. Lokaisa ka story le kangalembe.
Mwaendele shani yesterday. Asi mtinte ali mimwene kupas na bea.
The brain meli na dinangwe na wanangwe. Asi mba koro shepo bonze na wanangwe.
Let's up take a poka. Kukana kera obe kwa tiniwe joka.
Listen, siri asilite chi story. Davane bumba janke chemu territory.
Location ati shani. Tola enda pomuri bize olo shani.
Ife my number.
Yali sivi uko kwenda potfile. Elia siri ati wana muli komptuile.
Era I ejambile conversation. Fimbi na fimbi fimbi I won't mention. Yako kora reply na situation. Kushimika kwe fiyadi situation.
Laka wachita sani mai na malaka. Tangoko sani pray kushimia danka. Nakale mweze sechi kiatzi ntumi na njemele after coca text nde kutumina.
Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Dimuli conversation message ya tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Dimuli conversation message ya tali mkwa.
Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Dimuli conversation message ya tali mkwa.
Yo, de kumfomo ka konga chame chungulo. Nalikupati so apande puisa kotulo.
Nalalolina oke pati mwende sheko. Mwana zanga bababa shopu pari maiko.
Kale kale vifine na tushila jipi. Tolava bonze lelo leva vya mchipi.
Opu jelo vyela vya kotini. Nonsa ntazi lelo nde una kotini.
Walipo kuisi watu liwa neshpuisi. Kufya paloksi matu walipuisi ediasi.
Beta mbe hai nefu kola mundorele. Ntiala referasti olo nsherele. Era I ejambile conversation. Fimbi na fimbi fimbi I won't mention. Yako kora reply na situation. Kushimika kwe fiyadi situation.
Laka wachita sani mai na malaka. Tangoko sani pray kushimia danka. Nakale mweze sechi kiatzi ntumi na njemele after coca text nde kutumina.
Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Kipotile tali mkwa tali mkwa. Dimuli conversation message ya tali.
Wala shimife kaka na Karwala. Wanono batu jefya para raimini. Napape nenzi ndina zichu mainini. Mavyo kupambari wamponda. Be one gangsta fitets ndawe kukupunda. One bad class ki gangsta pachi wempala. Wewe ko the rap guy pachi gola na ikala. Pageto mba na team 21. Na ma all stars notes na baba ma one.
Mr. B-Face. John Music.
Na ulisha na ilwala. Wadawala shimeve kaka na Karwala.
Copleyjams.com.